darde roɓe ana mawni sanne e lengal ɗo biyanal ɗum waɗi so le guɓal baña garagal roɓele aɗa kewi le hen sanne kanko laamiɗo guɓal baña garagal noddirteɗo Kadiatou Makane Coulibaly o haali ko laati sababu muɗum
surbaɓe rewɓeɓe yo capanɗe nayyo worɓeɓe yo capanɗe tato banggal ko wiyete cœur kañum ensemble instrumental dendo darande rewɓe na mawni sanne ɓuuri foof banggal vocal o soni rewɓe wala hen sato komin jiiɗi ele jimi ɗi neɓatako mi fayi banggal guleji keddiɗi ɗi buumi ɗi e ko nande muɗum kiɗum hoɗita nafaka rewɓeɓe ele kala komin gondi ele kala imadraji worɓe sikki wala kay dental ngal e muɗum rewɓe heewi na serti sanne e dental ngal rewɓe heewa muɗum fay gal bumi e jimi ɗi ɓe gatta ɗi kala anduɗo kabaru biyenal yeɓata ko fuyi darnade rewɓe
ɗo kanko noddirte Adama Kone laamiɗo kabaru fina tawa to seygu to ɗo hollitiri wiite o wi ko rewɓele ɓen gonde hollude wattu joni o ko ana joƴƴina hakkillaji mabɓe fa yettoyo haalaji kono ayiri banggal jaam e deƴere ɗe gondi e haalde
kuyam e sewa tan joguimi joni wona goto foof fawi ladinde biyenal turmu mi wondi ɗo kay min keɓɓi waɗe yewtere wotere yo hakkillere goto concert mi huyani ɗum sanne min wi tanni sanneji ko rewɓe ana heewi ele dental amel ngal ɗum yo banggal kala gueɗe goduɗe rewɓeɓe na jaaha fa capanɗe nayyo ma capanɗe joyo eɓe anɗon tuppo amen o suɓiki yimɓeele mbawɓe hinnade kulentereji kewɗi ele kawrotal ngal gamma ɗum rewɓeɓe famɗa feeli hen
suffisant
ɗo motti ɗo du rewɓele hewɓe ana e daɗɗidir gongol yogaɓe joni woni arande muɗum hen tawede le biyenal caggal fina tawa ɓeɗo ana landini no kani waɗirde fijo muɗum en go nokku noddirteɗo Sori Bamba ɓe mbidu ɗum latto sababu so ɓiɓɓe mali fo andidira natidira
buuni wiyami joni arande an warde e biyenal mi yiide yimɓele hewɓe laatiki sababu mi faami ko heewi ɗum moƴƴene jaati hakkillo tawdeni wiyami mi forre biyenal 2017 ɓeydade e ngal hikka yila amen yo gallure nde yiri o mi beltanki sanne e ko rewɓe tawama e biyenal ngal e kañe gutumaku ko ɗum sambitta hakkude mabɓe bamma ko ƴewmi mi faami wiide eɓe kuncane hoore pottal hakkude worɓe e rewɓe yo hunde nde mi kuyani sanne yo hunde muƴinde saabi fay hunde yaata caggal rewɓe rewɓe goni nuygal adunaru ndu mi seyi sanne
jaam e deƴere tawe le ɓerɗe yimɓele ɓe fo ɗum won ko nafata noon kanko Kadia Makane Coulibaly o hollitiri wiide
ko yila kay hetagol jaam min meeɗi wiide kratialaji ɗimi gondi wakkat joni o ɓeydade fitnagaji ɗi yoku kawrtal biyenal ngal darna ko saabi kawrtal latotogal sababu sinuji mali jiida kalda totodira hakkillaji ko ɓuuri hewde gondal rewɓe ɓuuri yaafude diina ngal worɓe yila am yo noddago gaɗanmi fewde laamukoɓe ɓe tinno parti kawrtal biyenal ngal daro hankasi minen jetta sanne gorma mali koɓe keeɓi hinade oɗo projet o saabi ɗum wona fe hunde yaafude bangal telaji ngol saabi rewi ngaji kadi yo fa noɓe yoam jettan Allah sanne ko ruddi waɗede joni ko
ɗo kadi ten do kabaruji meɗen jowiɗi dow rewɓe ɗi yo jeƴƴire warore wassalam.